Jehovah, mama, me, dear, I'm a talamihin, a real Everybody join me now.
Let us give him
everybody
praise.
Join me now.
Let us give him praise.
Brothers join me now.
Let us give him praise.
Send man to join me now.
Let us give him praise.
Anglican join me now.
Let us give him
my
praise.
Bishop join me now.
Let us give
my
him
reverend
praise.
Join me now.
Let us give him praise.
I say join me now.
Let us give him praise.
I say join me now.
Let us
sing unto the Lord.
Let us give him praise.
I say join me now. Worship the Most High God.
Let us give him praise.
The only thing I know.
Let us give him praise.
You know the eternity.
Let us give him praise.
The only thing he is.
Let us give him praise.
He praise and worship.
Let us give him praise.
Let us worship him.
Let us give him praise.
Let us praise him.
Let us give him praise.
I say
praise.
I don't know why.
I don't know why Jesus loves me.
Everybody tell me why.
I don't know why.
Who can tell me why?
I don't know why.
Who can tell me why?
I don't know why. Jesus loves me.
Power, power. Mighty Redeemer, rest on me, I am here. Feel me,
feel me, feel me with power.
Jehovah, feel me,
Almighty God, restore me.
I need a restoration.
Feel me with power.
I need a power to do your will, my Father. Oh,
restore me.
Okay, me luo. le monke mo bi no gege luwa akama usa gin kozi mo kiwe muwe ihe gabia wo 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 oge nkege luwa ha bianu solo muwe kanyi muwe no no bianu solo muwe kanyi muwe akambe wuni mechi neke no keme luwa akamachake ni mechi neke no keme luwa no ahamu buze ake mbucho wane nuwa me I will arise and shine, for my time has come. I will arise and shine. I will arise and shine, for the glory of the Lord is upon me. Yes, sir. Let's go. Hidaba. Everybody arise.
Arise to shine.
Arise
to shine.
Arise.
One
is
risen up.
Oh, yeah,
be near. Arise to shine.
Who
arise to shine. For the glory of the Lord is risen up on you.
Onyinye chukwa diye menwa Oso nani oke kake buwe chake Onye chiyo mame neze neze koga funo Onye chineke bulirenu pumpu da bawago Onye bochikwa no onyinye chukwa kakwa kiyo Onyinye chukwa diye menwa soke kake buwe chake I will arise and shine. I see more than Kemelu. Chinkeme for now. Chinkeme for one. Chinkeme for now. Yes, sir. Arise.
Arise to shine. Arise to shine.
Arise. Somebody arise.
Arise to shine.
Arise.
Arise to shine.
Let us arise.
For the glory of the Lord is rising up on you.
Number 10, Jesus. Makwele na ya. Number 10, Jesus.
Thank you.
Ibu kike keluwa Ibu diwanyi sipe Anama pogo dumije bianu nyele maka Anama poga gune cheba bianu chebe mwagiyo Kihonde sirikike bianu nabasa nu Jesus Uwana muka muo nabasa Jesus Ina chungwa eze njim nabasa Jesus Mapuru godu nimwe idio Nabata Jesus Akwabere yereo Nabata Jesus Wakene mi henge meo
Nabata Jesus
Wakene mi henge meo
Akwere na ya
Wakene mi henge meo
Nabata Jesus
Wakene mi henge meo
Akwere na ya
Kulola o, nyangolo mi eborom
Goro mi
mo hasili na bu mu yiri mo ndi mo na ha chuga mo ala bulu mo we chuwa mo sono hasizile na bu mu yiri mo chuko kike ndi mo na ha pega chuku hasili na bu mu mega yo chine ke gono mi e bulu mo onye bube akwa ki mezo kuo chiyo mo kwa ki mezo kuo onye ji na onodu mpe mi pe nenuwa imala nke mere me o ihe onye metara ya bụrụ ya o nke m metara ya soro m o eze ebube onye nwamba aha m o aha m bụ nke m dịrị m o nke m metara ya dịrị m o eya Chineke bịa n'ukwu ole m ọnụ mo eze bụ mama ime kwuo ya n'ọnụ m ihe boro m ndị enyi m ebobo m ihe mma bụ na chi m eboghi m n'elu ụwa n'ọnụ m ihe boro m n'ọnụ m ihe boro m okike kere ụwa o ọkwa gị macha n'ụwa o
ọnụ ga-ekwukwanụ ihe dị ya ma ntị ga-anụkwanụ ọtụ ọnụ sekwu ọtụtụ mụrụ nwa n'elu abaghachi na sekwu ọtụtụ mụkwara nwa nke ha baghachi na gọrọ ebe m ji gị mere onye isi eze n'ikpa gara ma m bịa sara m okwa gwara m ọdọmmiri besaida onye ji gị jihe onye ji gị jihe onye jụrụ gị jụrụ papa na-ejikwa m gị onwe gị ihe ga-akọ m ebiri mmiri ọnwụ onwe gị yọpụrụ ime ebiri mmiri nke ụwa papa onwe gị yọpụrụ ime m maka na onye ji gị jihe gọrọ mọnụ
chọmma m jee mọnụ o ekwenye onye ọzọ mere chuo mụra nke onye metara ya bụrụ ya o nke onye metara ya bụrụ ya ihe onye metara ya bụrụ ya o ihe onye metara ya were isi ya bụrụ kwenye onye ọzọ mere chuo mụra weze ebube maka na onye ji yoba m nọnyere ọ dịghị onye pụrụ imegide ya Chineke n'ime kanụ o kwuru mọnụ me ọsara m okwa gwara m ị na-ebulu m ibu arọ m bịa n'ugwu n'itenu eze ebube bịa nụọ bịa nụbu were m ibu arọ m bịa nụbu n'ite ya ka anyị gawa nụọ ibu ada arọ n'ọrụ m ihe bụrụ ebubo ndị ụwa bụrụ m ihe niile kwuru n'isi m kosi ha n'ọbụ ezi ihe niile akọrọ n'isi m chi m kosi ha n'ọbụ ezi eze ebube kwuoro m ọnụ m dịka dị gọrọ m ihe bụrụ akwa riri egbuola m eze ebube gị matara ihe m mere m ihe boro m ihe boro m ihe boro m ihe boro m onye m. Onye na-eche mụ